It's All Cheese Records.
Mimi nataka pata.
Wenzenu nauza mboo.